Amakumbi nemfula intanda nomweshi kwishi wilienu vyalengwa fyonse ifimutino toni ifina mamu mpanga tafila lensala ebu kulu wenu mwe fumu ya shafumu ni mwe mwe wani ngoku totelwa takuli umbilesa ninga sumbula mate imwe nebela malumbo shalumbe mate imwe Tapilishe chalo abana benu tababulwa na nguchimo ni mwamwa kwa tensambu shaku safye miti mashesu uluselwenu tata nshatala mwana pokumbi mwabafi mweka mwevu Kape, kape, dakou.